ZWAP.com.
Mabibi na mabwana, karibuni kwenye basement. Kuna full picture na hii ni kama segment. Na ito Edigen kama ukiweka all kwenye age. Kwa lugo ya aliens manake amazing baby. Nimezaliwa mahali panaposikika mitani, ambapo watu wanaishi wamepoteza imani. Wezi vibaka malaya mpaka panaito gizani. Panaito pachafu la sindu na paita nyumbani. Tumekomaa tuna tabia za miamba. Tuna nia tuna haja mpaka kifo. Tumemeza vito vya kiada na ziada. Na ndomana tunaweka mpaka likizo siasa. Ukabila na rangi nishazika chini. Dunia ya wazi na ushi mimi nyi mtafika lini? Niko single miaka mingi na pita nyinyi. Demu wangu aliniacha nipo mwambia kwamba sina dini. Nataka kupusha pressure, staki kuchezea pesa. Nawekeza ili dozi double. Jambo moja kichwani niliweka kwamba maskini unatesa, staki tena. So I'm humble. I don't like my bossy, that's a fact. He's sweet, but sometimes it can be such an ass. Mama nasema nendo kwa doctor nina Asperger's. Niko antisocial. I'm like, ha ha ha, mama chill. Na wish kuishi Belarus. We all have wishes. Nende kilele cha mlima, Kilimanjaro. Is that the better use of my money? Mama na wish niwe Elon Musk, mama chill. Regular body, not the sexiest. I value evidence more, so I'm an atheist. I'm a goonie, I mean I fucking hate Manchester. And as pause, and of course I'm a round effort. Spendi longo longo, kingine ni kwamba. Spendi wongo wongo, so spendi siyasa. I'm a real storyteller, mulize izo B. Napenda literature, math, art, na history. Napenda simple things, kama rufu ya pesa. Nasikusanya kiangazi, hata mvua kinyesha. Nasikitika, bado sijaeleweka. Maybe the reason is, my simple things are out of your simple field. Binadamu tunapita, pita. Kila pumzi na thamani. Nimesoma kuhusu vita, vita. Ndo maana nahubiri kuhusu amani. Better with the age like a fine wine. Busara za Nyerere, akili ya Einstein. Naishi real, Hispanic, you know. Na wasanii wanaoishi fake ka reality show. Kwenye TV haina nine. Takwambia kwa nini naitwa special. Kwa sababu naishi kwenye mageti, naishi ghetto. Inaishi kwenye moyo wa mtaa. Inaishi central, hata disaster. Akifa leo, hii itaishi kesho.
Fame, chains, babes, cash, pain. Gangs zita pita minta baki yule yule minta baki yule minta baki yule yule minta baki yule. New friends, new dreams, new boo shoes. Minta badili minta baki yule yule minta baki minta baki yule yule minta baki.
Hini party after party. Jembe china funa tanga za shangwe. Mizuka kamfungwa mekama tamanze. Nini nataka kamaze? Nataka ni badili number bank. Nataka ni badili rubber end. Nataka matairi manne na mini baki yule yule. Ni stretch in the corner ni rubber band, rubber band. Hini confidence or arrogance. Nishifunga maisabu nona tabu ku celebrate, celebrate. I hope we all have the same sense. Kwamba mini legend tayali hamzione elements, elements. Nishachoka kusubiri spati mnuso. Naona unafiki lundo. Mshatukano sana ampati funzo. Niseme mara ngapi jamani, staki tuzo, staki tuzo. Staki kwa juu alafu mmefua chini. Mnitumie nipotee kama ningekuwa jini. Toka na vitambi vyenu, mabosi mtakuwa nyinyi. Hata msipo nijua mitai tanijua mimi. Na mlio nifunga haki, nionyesheni picha nyinyi mmejenga nyumba ngapi. Limwahidi mama nitafuta liyo msibu. Na hata kama ntashindwa nitakufa nikijaribu.